Yeah. MB's King. Yanni Stars in the building.
DJ Sniper.
Yeah.
On the deck.
Saint Jeezy. Action. What? Bagat Pawishko Agambazo. Chalishan. Song for a cool. You are a man in Bomimba. I say Bangi Kai. Don't put them much money. How? Give us your soul. I'll adapt my soul. We'll be better around. Tessa Konkanya. I will be in the movie. Noxanjavati. Ati. Yanni Stars ngaofu no blow up wela. Tikupange chikali wozi flow na chimwela. Ziponye mukariba osa yopa suza mwela. So time to be famous elo 40 millionela. Nangana momela just imagine kale mela. Bizambu nkala diamond vonze vewa kwila. Ine jeti pa mans number ona vonze kwila. Nazi double chabe kundi na puli kila. To do as I say uno kwewa kwila. Once you make a mistake ishwasila wa mwanila. Umunimo samba elo umunimo kumwa. Usiko pita huinga wena chitumwa. Tears started dropping from my eyes na mbolila. He said be a man vita kamba kumbukila. Consequente toka mundu wanga osa chinja. Nzelu uka chinja hapa mwandi ni kufunte.
Simu meneleza lilinde. Simu meneleza lilinde. Simu meneleza lilinde. Na ulonga umoyo wanga. Na vuti sana banga banga. Na vuti sana banza banga.
My body and my soul. Mwe waliko muka wako ni mwe muliko. Mwalishi bifia ndinga cause you knew me before. Nishila fialo na pape na pick up your call. Chibe muka suba mubushi kumula nsunga. You always find a way for me paneka vika kanga. Mukufuna kwanga nazipeza na kunganga. Aniteme nembo zizimveka nyimbo zanga. Sini ziba white alo chini tenga soft. Devil adibiza leti shiti kapo soft. Ndi wani kwa mulumu ndepisha mopenzo. Should I do this so muti mauli kanso. Mapanja vana sida so ni chaya chedi great. Wufi ashina di gole kada snow but benefit. Drama zili fake gini ngele 6 feet. Nale manavu, evi vabu mfwete.
Simu mene neze lilinde. Simu mene neze lilinde. Simu mene neze lilinde. Na ulonga umoyo wanga. Na vuti sana banga banga. Na vuti sana banza banga. Simu mene neze lilinde. Na ulonga umoyo wanga. Kashingana jomfile pakwa. Fila mwale nje baba ma. Umwe uwe mwana wa mamu matwi. Ame shinga ya etika. Uwe mwana wa nitamatola. Nomba ine na yona wila.
Yanni Stars in the building.
DJ Sniper.
Yeah. This one for you.
On the deck.
Make a change.